Kila siku niko high, meditation kila time. Nimechoka kuwa huku, sana taka kuwa huru. Kila siku niko high, meditation kila time. Nimechoka kuwa huku, sana taka kuwa huru.
Zimeshika tu sana, sioni sultana no. Majingjing niko jaba, mangori za niandama. Na seti mi niko fire, kamiti behind bars. Haikuwa my desire, noma niko pabaya. Ati story za jaba, hii tafika hadi na kada. It's only God who saves, he's before me, hamni shake. Crime, jail, drugs, ita na kada. Change ni lazima, rev si lazima. Long story short, acha niende short calling. Gotaka come through, wrong friend, me I'm sorry. Nilisare mbogi za udu, tindio mini change. Daily chora na mbogi, daily tu niko seti. Na misi ishi seti, form napenda kupiga seti. Haso napiga maganji kwa banki, shake na shikalavi. Najenga future, my mom, ata jinaiswa lie. Uongo ni mbaya, shetani ni party.
Kila siku niko high, meditation kila time. Nimechoka kuwa huku, sana taka kuwa huru. Kila siku niko high, meditation kila time. Nimechoka kuwa huku, sana taka kuwa huru.
After hizi riba zote npate chini, mina mbogi tuki. Chonga mistari, sika veve atika zoze ngoma. Noma cheza kando apaka ikawa simba. Na daily na deliver, nite ball tama glovo. Sai eyes on paper just like all my teachers taught me. Checheki vile me, I'm chasing bag and breaking bad. Chasing drugs, hisi future, let me pass. Kaki nice, jua tu, ndio turning point. Na inspire nime mwok, nika disaster. Na kujenga gift santa, kinara mini panther. Kipara sina rasta, this another chapter. Na isoma faster, set off emergency. Hisi parody, hindo life si canopy. Usiweke custody, wanna be a part of it. Sally Dre, come with me.
Wanna be a part of it, Sally Dre.
Kila siku niko high, meditation kila time. Nimechoka kuwa huku, sana taka kuwa huru. Kila siku niko high, meditation kila time. Nimechoka kuwa huku, sana taka kuwa huru.